Pacheco Minuto.
Dada, cacao. Dada, dada, kaka, kaka. Unajifanya mzuri sana, na sura ishaacha ujana. Vikopo umevikusanya, tushajua sura yako. Umefanana na bibi yako, unajifananisha na Minata. Umepiga picha na Milasta, apembe ni vinyota nyota. Ndo maana unavimba Insta. Tushajua tabia yako na simu ya shoga yako. Uyu kaka najishaua, kifua na kitanua. Mama yangu
Kanikuizie.
Uyu dada vipi, sambo na someki, kutwa Snapchat anaisi kama zeki. Uyu kaka vipi, sambo na aeleweki, anajisha uota sema siyo liziki. Uyu dada vipi, sambo na asomeki, kutwa Snapchat anaisi kama zeki. Uyu kaka vipi, sambo na aeleweki, anajisha uota sema siyo liziki. Wechula bagala wanainama kama utani, wechula Temeke wanainuka kama utani. Wanataka bato na wale chula fizani, wanataka bato na wale chula fizani. Top si ukamulindi mujamani utumbwa nyumba, na kama unataka bato kavipi twende uwanjani. Si ukamulindi mujamani utumbwa nyumba, na kama unataka bato kavipi twende uwanjani. Uyu dada shani yamempanda maruani, na mzuka ukipanda anayamwaga wesala. Jamani anayamwaga yo, anayamwaga jamani, anayamwaga yo, anayamwaga jashot, anayamwaga yo, anayamwaga jamani, anayamwaga yo, anayamwaga salani, anayamwaga, anayamwa meneja kibo, anayamwaga, anayamwa mupajelo, anayamwaga yo.
Snap ina kuangope
pale kwizi kama unazi, unazi, unazima.
Watoto wa Temeke, watoto wa Magala, Kigamboni mpaka Bunju. We sponsor Duru Fashion, meneja Kibo, weke six mtu hatari. Wanangu wa Dundani Black Devil, we designer Mikiki. Msalimia huyo wakutaga pacha fighter. Wefa za buleti, heshima kwako, kufa kulala. Leo sinambie makaburi matuta.